This is an MUT Radio podcast.
All right, the time right now is 12 minutes past 12. We do have my artist, Lana, my tycoon, Lava, Konala, in Durban. And they have a hit song right now. It's titled Uyena. Now, naming babo nenganja look, because I've been knowing them very since bakipa ingoma own katele, yabo. And then I got to know, yes, it's in my kupuga. And we have them namhlanje in studio, Konala, with MUT Radio. Sanman.
Njani?
Siyaphila njani?
Hayi, siyaphila.
Ngiyaphila. Yazi into evele inqama artist ukuthi kuma music video mabe perform basuke be energy kanti ba very shy. Indaba ni beshaya ngempela live.
Akufana, akufani phela cause sihleli ya interview so yeah, and finally into zoyiphendula ibe uyayicabanga akufani nokuthi vele makukhala umsindo. Yabo abantu ngeke banaki izinto eziningi.
Kati masa send figure studio ni vile nibe shaya nkosiyama. Ay, aram. I just want to know, sisi yazi ukuthi group ama tycoola, but ke ubani, ophakathi kuma tycoola, ubani, nobani, nobani. I know there's ubanele, but nje ngicela ukuthi ni introduce nonke ukuthi ningobani.
Hey, onjani lo yaziwayo?
No! That's because I don't know how, but ibhaliwe kwilokhu nje kwi...
We
I think we page or gipa angas Samsung God yes.
Kumatsa ikhula kuno Bekithemba kwaMagwaza owaziwa ngeleka Tito.
Okay, so u Tito.
Yes.
So okay, the name qophele ligama
Tito.
No, lele linye lele stiff
Bekithemba.
Bekithemba Tito. All right?
Yes, bese kuba khona uBanele Ngobo owaziwa ngeleka Cheese.
Okay.
Yes, bese kuzoba uSandile Mthetho waziwa ngeRoger.
Okay. No, uSandile. Sandile, I don't know if I can say this, but you're giving me professor vibes, Mthetho. Yabona ngilalele le ngoma lena before ngibuke laphana ukuthi ni featureshe obani. Ngangithi, "Oh, she's a mighty cool abamsa no professor." Bangithi ngibuka. Ayikho professor sithi no, mhlawumbe bathenga ama vocals bathi no Mthetho, ungabi Mthetho kwilokhu nje kwi-title. Uzongena kodwa wena. Hey, bolo le. You really sound like professor. That's I. Akekho professor mhlawumbe uEmza.
I get there a lot.
You know? So nje umna nakhulu umusic. I want to know bafethu ukuthi nihlangane kanjani ukuze kuphume igroup ekuthiwa ama tycoola.
Sihlangane esikoleni high school. Ukushera ama class ukuhlala nje. Bathu sivelanga saqhamuka seku into ye music siqale sazwana nje kumngani yabo so singaxoxelana ngendaba zomculo bese singakaze vele siloku sicula yabo
niqale seniphumile high school
bese singakaphumi I think bese senza u grade 10 yes
and then mencula kuphi mhlawumbe kuma cause manje I know ukuthi assembly ayiculi igqomo so bengayiculi khona that's one thing for sure bengayiculi khona igqomo mencula kuphi mhlawumbe
bekuna lento ukuthi mhlawumbe esayidini mhlawumbe nginabanye abangani nginabanye abangani mhlawumbe ngizwana nabo yabo abaculayo mhlawumbe ngeke ngihambe nabo unobhuti wakhe naye oculayo mhlawumbe akahambe naye emphelezele same thing na kanjalo so yagcina lento masihleli nathi sikhuluma sihlangana yagcina sihlangana lapho ukuthi I know mhlambe ikhona nathi into esingayenza sinthi mina kunezinto ezithitha sengiyifundile nami mangiphelezela mhlambe masingazama
khona into ezophuma
ikhona into engaphuma
guys sensebenzile ku industry nangena nakhipha ngikhathele ingoma eyiningi nje eshisayo nikhiphile but now you got an opportunity to work with ama giants afana no DJ Tira. Walk us through that journey. Work with Malume DJ Bearings, Makoya Bearings. Ikanjani leyo process nihlangane kanjani no Tira? Cuz I heard, I don't know if it's correct, but I heard ukuthi ni signing Afrotainment. So ake nisifake nisilumise indlebe nje ukuthi kahle kahle kwenzakalani lapho.
Yeah, baqinisile mebethi umsebenzi wakho yakhokha. Yabo.
Yeah.
Esingisiko ngibeza ngazo hard work pays off something like that.
Ke kanjalo nje.
So sebenzile sisebenza not that ukuthi babe ngasi recognize. Yabo? Because we want posted and then some tech utira. I think I don't know when it was 2015 or 16 after on Katelo Funaba, some take a good Twitter, and then she he retweeted. I mean, what retweeted now, good thing and bona, but then he said that good thing for me, good thing is and was on the Langin. You'll need a band to call. Uguti Beguaz, Uguti, number. I look at present city, guys like this.
Oh, yeah.
Ufunu guza futhi nani kuzima ufunu ubone ingoma yakho ipump strating ihamba strong ihlupa kuyima as a city focus.
Angaqhamuki nje ezonthatha le kude kuba uthi nani vele content yenzayo. Uthi ni? Akenzi ngehlobo. And then ni signile ku entertainment or kuyinto kanjani? Ninya seven sana na bom. What's going on?
Yeah, siya seven sana ni Afrotainment. It's in partnership.
A partnership.
Yeah.
Okay. No, I believe what he, if you guys stick with Afrotainment, you're going for cause umculo ni hamsana now and I went as Miss Bona lap. I'm coming with video. Afrotainment. We're like, okay, I get Zakala man. Just call my nigga hit single yen. Lenny Pusha currently. Oh yen. First things first, if you know ngoma guys, ngoma team, a music video, because mina, I think ngakalugo zingoma through a music video. Meng bogi music video, akfani na manyama music video ekom, ne? Story, nyaslande, in a storyline. Yabona sabona lapana thing nanse nagwila ngase itimeleni yabona lokuthi uyena vele lo ngangihlezi ngiphusha nayo yayibo lonto le so nasilandele story andvetana nje nits ay ashuthi video fethu biza bangani bakho fethu biza bangani bakho kuhlangana but nisilandele le story but sikhulume ngayo ingoma ukuthi what was the inspiration that time in end or kwaba into nje ukuthi no sise studio na ibeat yaqhuma lana ayikhali
hay story nje story sisona because uqhamuka kanje kwezinto ezenzakalayo kunabantu esiphila nabo yabo abantu esiphila nabo mase qhamuka seqhamuka lento yodumo kona abantu abashaya over ukuthi I just want ukuthi bazoqhubeka bahlale nathi yini oh mhlambe bazosijikela noma kuzokwenzakalani so meaning nje yengoma story song sisho kanjalo ukuthi no ayikho into ezoshintsha thina sizoqhubeka siphile nabantu besiphila nabo sibamsane ngendlela besibamsene ngayo
shuthi ama girlfriends no gonke lokho phakathi
ngicishe bona kodwa
abasafuna no bela atafuna ukuthi
basha wayinkulumo cause abantu mhlawumbe basondelene nabo izinto abayikhuluma babenza abasha uvalo ukuthi yabo so vele ngiyabona nje sihlangana nabantu esingabazi abasha yabona izimo zabafana ziyaziwa umfana
and another thing abantu ekumele ingaba confused yabo njengoba skip music not that we're doing it for us yabo we're doing it for them senze ingoma ezokwazi ukuthi nawe whatever situation obhene nayo ukwazi ukurelate angitsonzona because angani leqalo idlalile ethi inhliziyo zwangiphula inhliziyo you can relate because it must be on social media isn't they trend ayo people posting a broken hearts and everything that was okay if you could like write a song about that abantu izo react iqhubeke iphushe kanjalo even no yena angitsonzona ubonile ukuthi okay bade emphula inhliziyo but the fact that ukuthi ukwazile ukuthi uhlala bekezele kuyena
yeah
so ingakho ephinde emtshela ukuthi uyena lo bengihlala naye ngiyohlala naye futhi ngize ngizoza umqhele
asengitsonzona
ihamba kanjalo
all right no ngiyathanda yina singa expect from my Tycula in the near future mhlambe khona amanye ama single nsenze wenza ama music video ama EP ama album yini singayilindela kunini
kuningi konke lokho sokubalile ikona engakulindela
kuningi kakhulu
kuningi kakhulu nje masuka la vele siyokhala khona emsebenzini kusakuningi nje impela
I mean into engiyaziyo nje ukuthi nizolokho nini nisho umsili qompi kothi what I love about ingoma zenu ukuthi zihlukene khona ama artists uyamkhema ukuthi uma wasn't there kanje hayi uyena ke lo kanti nina ama ilokhu nje ama lyrics and futhi ahlukene nami ane meaning ehlukene so I love that ukuthi niyaba futhi creative because kwazi ukuthi igqom nje kuvele ikhale nje one way yayibo lonto le but nina nayishintsha narrative ukuthi no asibe creative asifama ama emotions fama ama feelings nyana lapho nalapho nalapho
abazalwana
manje
sjoja ngishabazana
yes ntweni
yes ntweni yes le ukutshela nje imfihlo the weekend we celebrate thing but I'm going to amne bekhona obazalo bani 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 lounge and sithi kudlale nje uyena ngoba ngithi no khona le ngoma le awonke umuntu edine sheshaya ithoni thomoyi noma yini so sizwala nje bafethu abantu bengathola kuphi on social media nabantu abafuna ukunibook abantola kuphi
okay manifuna ukusibooka siyatholakala kwi email yase afrotainment at events@afrotainment.co.za and then kube khona i number 0728402010 0728402010 mokuthi konke lokho akuzwanga kuma page yethu keke ungasithola ama Tycooler ku Instagram ku Facebook ama Tycooler family and then usungasithola na ku TikTok sithanda kakhulu.
Yes.
All right. I know mina nje vela u keep on following you ngiyasemba ukuthi nabalaleli be MT Radio will keep on following you. Niqhubeka nisebenze niqhubeka nipushe. Ngisho kuthiwa kuthiwa manje kuthiwa ngisho the sky is not the limit njengamanje. Kuqala kwakuthiwa the sky is the limit. Yabo manje say even the sky less so it's not the limit. So mntsuka lana yaphambila khulu. Siyabonga right now. It is 23 minutes.
This is an MUT Radio podcast.